Баба!
Класик музика.
Toto zile type. Rembo, jotu jenge malengo. Kikutazama naona nyufa kwenye mjengo. Unaonekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtolo choshwa na mwendo. Sini kupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend, weekend baby.
Moyo unasema, chukue huyu mtoto yuko stand. Vile anavyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chaf, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungwa paka chenza. Shida kujiuguza. Mama you hot na ukondani unaniunguza. Sita kujua, tankijua, ntapuuza. Taka kula bata, wache kumchunguza. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wakukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wakukubeba.
You know I like it. Minakupenda and I give you what you want it.
Hey, what you want?
Ipo chizi ni dati. Nakilala kwenye singizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Minakupenda and I give you what you want it baby.
Hey, what you want?
Ipo chizi ni dati. Nakilala kwenye singizi fate.
Una single wala movie mama kwangu you're my star. Mishabiki yako nasimama tokika. Nanga isha pa, breaki ziko da. Jitazame kwenye kio how beautiful you are. Mapenzi ukicha, mapenzi uchizi. Wonacho kikata mwingine na mnyima usingizi. Mwingine atakeshesh, mwingine atateses. Mwingine atataka kutumie kama pesa. Yanajua na madini ya kikutana. Mwanamke taji matuzo na no kit na chofanya. Watasema mikicha, kumbe mwezako nafuata wana feel inside. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wakukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wakukubeba.
You know I like it, minakupenda and I give you what you want it.
Hey, what you want?
Ipo chizi ni date. Nakilala kwenye singizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Minakupenda and I give you what you want it baby.
What you want?
Ipo chizi migate. Nakilala kwenye singizi fate.
Kataka nini mama?
Siniumize moyo.
Hawaza kupa.
Mimi koroyo.
Ineshe motoka.
Punguza uchoyo.
Huoza kupa.
You are my everything for me.
Oh, what you want? Hawaza kupa.
Baby oh.
Ineshe motoka. Huoza kufa, na ukiwa au, oh what you want.